Yeah, 1, 2. Yo, getting there now. Yo, 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 yo. Na speedfire, unesazani yetu korete dina devo. Na shika rhymes, nasi ya rejiye same level. Wanya tui rap, wanasema mii ni mivo. Wana mafala, wana kamuwa ngobe kawa melala. Wakisha kama ziolala, kwa daro. Niku addicted na freestyle mpaka kiunika swali. Na juba, alafu na lala, kana juba lala. Na ataka amini binadamu, na siwezi kwa malimu. Naza shika kalamu, na kuandika kitu muhimu. Na kute mafaso wangu karamu. Baka wanashiko na wazimu, na kukaka tutimamu. Wakristo pio islamu, kama miongozo na imamu. Lakini kwa ni hate, uneza kunye sumu. Sabu uneza kufanya mishoni zetu zwe umu. Ndodege koshu tukule samaki na tuchipake ndimu. Tukainiwe takane maimbo, bora tukona majumu. Haina haja kutembea miguu tupu. Ukutume babate nje, volume yuko juu. Wakisikia ni hip hop unafuata misari taratibu. Hata kawana vitabu, inabidi utafuta sauti ya tenje. Ilo kuja karibu, yo. Kuja karibu. Music is my life, come rain, come shine. Music is my life, every day, every night. Ataka high pay, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Music is my life, come rain, come shine. Music is my life, every day, every night. Ataka high pay, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Rap game ni answer is a BC. Show yangu ya kwanza kushika MIC. Na mamento walikuwa DIDC. Zao wanafuzo na Wiz Khalifa. Mistari yangu mirefu kuliko Burj Khalifa. Bila mziki siwezi survive kwa hii taifa. Na shindo kwa nini ya wazi wana ningililia. Hawajui kwa mziki ni karia. Ni talent, God alinipea na siwezi kalia. Wake ya msizo wa kidai kolabo. Na waosha ki El Nino. Paka watoi sauti kama jimu kwa ino. Hadilini wa masengenjo. Na wachabrush hata ya umeno. Na hakuna ukweli wa maneno. Si tuko nomo. But vile tunatema utadhani tuko abnormal. Tanyamele ya booth. Paka dia tobia no more. Ukiwa msi kunyo pana ndo mara moja haraka. Na ukizidisho siza mziki ni kitu ya kupoja. Sabu mziki ni kitu ya kupoja. Sabu mziki ni kitu ya kupoja, yeah. Music is my life, come rain, come shine. Music is my life, every day, every night. Ataka high pay, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Music is my life, come rain, come shine, yeah. Music is my life, every day, every night. Ataka high pay, I'm fine, I'm fine, I'm fine.
Muziki ni kitu kali lipatia ngaisa mali. Nina bahati kama fano machachari. Nyombe ikipaji kwa hivyo mwenda church early. Kwa track zangu mute these guys. Wanaona hivyo wanatembea in disguise. Maisha ni ngumu lakini bado nachapana. Azabu ni kuota gari ya sene teko na speed gavana. Nataka kushine kwa game nataka kuwa kamata. So kila day nitaendelea kuwa kamata. Mina hip hop tumewana, tunapenda na sana. And hot God has put together, let no man lay asunder. Kwa hivyo siku wachana ni kitu rare sana. Miko mjene rap kila day ata mseveni neza mge. Wali tukomba waka go astray. Wala takus move fegi na wana ashtray. Wana makris brown, ash ni grey. Wala faku jua mchanga ni brown, ash ni grey. Yeah, Habs aka Sleazy ndo uyo.
Music is my life, come rain, come shine. Music is my life, every day, every night. Ataka high pay, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Music is my life, come rain, come shine. Music is my life, every day, every night. Ataka high pay, I'm fine, I'm fine, I'm fine.